Get free music on mdundo.com.
Hallelujah, mfalme wa amani. Bwana tunakuja kwako tukiinua jina lako tukisema wewe ni Ebenezer. Pokea sifa na utukufu. Shandelele bozaya. Le paragadus katalaba bozante de bozo.
Bwana. Heri wa mtumainio Bwana, wa mtumainio Bwana, heri wa mtumainio Bwana, watapata faraja.
Heri wa mtumainio Bwana,
yeah.
Wa mtumainio Bwana, heri wa mtumainio Bwana, watapata faraja.
Heri wa mtumainio Bwana, wa mtumainio Bwana, heri wa mtumainio Bwana, watapata baraka.
Heri wa mtumainio Bwana,
Bwana,
heri wa mtumainio Bwana, watapata baraka.
Oh, heri wa mtumainio Bwana, wote wa mtumainio Bwana, heri wa mtumainio Bwana, watapata baraka. Watapata nguvu mpya, watapata amani mioyoni mwao, wote wa mtumaini Bwana. Watapaa juu kama tai siku hiyo ikifika, wasiochoka.
Watapata baraka. Watapata baraka.
Wamtumainio
tumainio Bwana watapata baraka.
Daudi kainua macho yake akatazama milima akauliza mfalme wangu watoka wapi lakini akagundua msaada wake unatoka kwako Mungu uliyezifanya mbingu na nchi alikondua macho yetu kwako.
Hakuna
tulitazama wanadamu hakuna baraka tulipata tukatazama wanadamu wote tuna waganga na wachawi lakini mwisho tulichekwa leo tumekuja kwako neno lako likasema ananiwe amtegemee Bwana tangu moyoni mwake amemwacha moyoni mwake amemwacha Mungu. Na si tumaini letu tunaleta kwako Bwana heri wa mtumainio Bwana wa mtumainio Bwana heri wa mtumainio Bwana watapata. Wa mama wewe Bwana, ndani wa mabwana. Wewe ndiwe Bwana wa mabwana. Wewe ndiwe Bwana.
Yeah. Thank you so much for tuning to our TV. It's Heaven Sound Woman TV together with Dan Jomba's Dan channel, yeah?
Yeah, Dan Jomba.
So God bless you so much. Remember to subscribe, like, and share widely this blessing so that others also may be blessed today in the name of Jesus Christ.
In the glory of the Lord.
The Bible says that a time is coming where the true worshippers will worship the Father, the Spirit and in truth.
Yes.
And this is the day. See, those one who worship in Him,
sure,
in spirit and in truth.
Amen.
And He have come out so that we may worship Him the way He deserves.
Yes.
We pray that He receives all our praises and our worship today.
Amen.
In the name of Jesus Christ. Let this worship speak to your life.
Yes.
Let this worship minister to you today.
Yes.
And through this worship, let it change your life in the name of Jesus Christ. Yeye ni Bwana.
Mama Bwana maisha yako.
Hallelujah. God bless you.
Shalom. 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 Thank you.